out.
Fast Five Music.
Your boy Tuso. Your boy Guso. Your boy Guso.
I'm so quick as the raka, slow sina raka. Kiboy, no me I'm tani pata, I'm kitaka. Nilisikia nataka rigi, no roll bila zigi. Ah, fast, mbona snare upigi. Na dark na mikey kama kwebe brand 10EBA. Nataka mnisikia kote kama RFA. Na fight ni pate sighty, lanzangu ni so tight. Daka mikey nwape brother my brain is so bright. Na tambana biti, wala has niach kiki. Mula arushani panda, kunikatisha CD wiki. Rhymes ina control biti, ndo mana na ziri, atakama ulikoni pendi. Nazani tani kubari na ring ring lakini miss your berry. Niko simple miss your ring kama neri. Kimziki nimeanza wrong time wenza penseri. Maisha kwa magumu kanifanya mika feri. Lakini kipaje kipi alienipa ndo kanipa tuso. Masisibane kama kusema minasema tu.
Kiboy Guso. Kiboy Guso. MC Ninja. Kiboy Guso. Kiboy Guso. Kiboy Guso.
Mimi turufu sio gagrasha na za matunda. Kichwani ni na mzigo rhymes na nguvu za da punda. Bricks and zanks mashiba ndo is vocal na tema. I've got to write to talk kwa mnisikie na chosema. Na pigia mbizi kwa ujasiri ndani ya musical shen. Ni okole za madipki mziki wa mashuka chini. I'm the piece of peace kwa wote unaone disi. Muziki kama mke wangu suwezi kuacha kiuraisi. I'm so like ipenzi Mikey na jua tuli ni misi. Watochonga watadisi mi bad na kupigia kiss mwa. Mi bad na kupigia kiss mwa.
Music.
Yeah. Sibatishi zi rhymes natural for my brain. Lines zenye heavyweight kangumi ya Mike Tyson. Na punch ili game. Mike isweza ngusha chini na watetea. U muziki delo unashuka sokoni. Nina speedy, nina slow. Low level na control. Don't beep up the fire. Mwili siji ya charo. I'm the ride of this world. Kama Al-Qaeda na claw. My gun is my mic. Na mini tashinda world.
Kiboy Tuso. Kiboy Guso. Kiboy Guso. Kiboy Guso. Kiboy Guso. Kiboy Guso. MC Ninja. Kiboy Guso. Kiboy Guso. Kiboy Guso. MC Ninja. Kiboy Guso. Kiboy Guso. Kiboy Guso.
Ninja.